bado nitakuopota.
Najua unanilo. Hata mimi nakulomoto. To me you mean a lot. Wakikuchokoza nakula moto.
Yote ngumu umesimplify. Mapenzi yetu umemagnify. Hata shetani anawika guy.
Sauti yetu umeamplify.
Walisema unitoshelezi. Wakajua jinsi unavyo satisfy. Eti kazi yako tu ni ulevi. Wamejaribu sana kukukrucify.
Bendu yeo kaka winjo my bad. I'll be loving you forever. Pesita wai kuritaya. And I hate on you. Si uya ninugu. Walai baby I feel you. Kwani nini watatu. Kina wanyonga kiwaruru. Wanasikia udu. Oh, hata wapige nduru. Nimi na wewe mabu.
Yote ngumu umesimplify. Mapenzi yetu umemagnify. Hata shetani anawika guy.
Sauti yetu umeamplify.
Walisema unitoshelezi. Wakajua jinsi unavyo satisfy. Beti kazi yako tu ni ulevi. Wamejaribu sana kukukrucify.
Bendu leo kaka winjo. Kaka winjo my bad.